classic gang. We on it.
Cause been my beat. I didn't have
just kill. Make my beat.
Ali Manili no Tebili Koma. Just to resolve into your local battle. I was on you for Ali Manili no Tebili Mula. Tutala gali matili bona. Newa kila kusimu. Kavida kongoli mucho mufeti. Kanga wachi noza siri wana. Fugutu semi sinu zuna kusange. Walikuwa simu nongamba nemekuni. Nambela kudili samande paka sande. Chiri tuka opa kila tuwe sange. Chinu machiru chimu ntibabi na kufi. Wabagenda kuwa selaba kulange. Kulile linyari omu matu. Nisu wajomifu. Tenzi ya matu. Tusangula tatweo. Kulile linyari omu matu. Nisu wajomifu. Tenzi ya matu. Wadala usingeza zako wona ete bugenda elanze siri wona. Ndobozi na surani uliriza. Matumibude abiboze betiro na zote zikenda. Wani matoli bulanga. Zebedi si chako lamba kubutani. Nafuwanya wento mutima ngugumia na yeti wa musai. Sirani nenda makubwa sichala vandala nisani. Gaba tukire nende mele tegenda ya demigati. Tena vikole na yeto zangula tatu. Eli msamari ya bulichimu. Yade laifu ya twagula baitu. Nacho kucha tatikuwele la changu. Amadela
Mota.
Amadela
Chawa, touching the way that I'm going.